pesa, piti kapati. As you know,
but money,
pesa mardi, nitakupa baki na mi kwangine stamani kama umeshushwa yani weni mtu wa majini mtoto na vitu laini nusu nipigwe pini mefunga shadabo kebini sio popular na ficha kabisa na Dracula wasilete upishi vigagula ingoma na kata ni sangula oya sangula sio popular na ficha kabisa na Dracula wasilete upishi vigagula ingoma na kata ni sangula oya sangula makitalema 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 oh makitalema makitalema Makitale, oh makitale,
Opa, Opa, Opa,
Nimetia nanga, mlevi wangada, atutumi mpila, shima penkila, oh makitale, 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 makitale.
Nisije pango na uchizima Tomana kila siku na kuprizina Achana na washamba wenye fitina Wazidi kunipenda chankiosina Asema makitale Wenye pifikale Kisha ziza titi mama soki moko chale Nife maidale Shuti zambale Wana kutamane mecheza machale
Nipele kwejela Kwa sababu na kupenda Na kibanda tutajenga Hey! Chino wana man, chino wana man, chino wana man, chino wana man